radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kabura gawe hari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi bigezweho na Venuste Nshimiyimana. Bahera ku nkuru ya Michel Muhawe n'Imana wambitse umukecuru Aurelia Kanziga ikamba ry'ishimwe nyuma y'imyaka 30 uwo mukecuru atoraguye Muhawe n'Imana mu mashyamba ya Kongo akamurera akamukuza atazi aho ababyeyi bibaherereye binyuze mu kiganiro agasaro kaburaga umwana yabonye umuryango we imiryango yombi irahura umuhango wabereye mu mujyi wa Kigali Eric bagira ubusa arawukurikirana.
Bagira nk'abashagaye umugeni kandi bambaye nk'abageni mu ndirimbo hamashyi n'impundu uko ni ku muryango wa Evariste Habimana wakiriye umwana wabo Michel Muhawe n'Imana warumaze imyaka 30 baraburanye bahujwe n'ikiganiro agasaro kaburaga gitambuka kuri Radio Ijwi rya Amerika. Muhawe n'Imana siyo mazina ababyeyi be bari baramwise mbere ya Jenoside yitwaga Tuyisenge bamuhimba Kazehe. Mu 1997 umukecuru Aurelia Kanziga yatoraguye Tuyisenge mu mashyamba ya Kongo yaburanye n'ababyeyi be niko kumwita Muhawe n'Imana. Mu muhango wo kumushyikiriza ababyeyi be yari amashimwe kuri Kanziga wari umumaranye imyaka 30 ataza ababyeyi ba Muhawe n'Imana.
Ibyo wakoze mu by'ukuri turagushimira tubikuye ku mutima kandi ababyeyi wafashije kurera mu by'ukuri bazirikana igikorwa wakoze. Ntabwo umuntu yabona icyo kugushimira kandi icyo yabona yakoze icyo wakoze mu mwanya wabo ni wowe ukizi umwana w'imyaka 3 kugufata akamukora igikorwa nk'iki gice akaba ari umugabo tureba aha ngaha mu by'ukuri ababyeyi barakoze cyane. Tugiye gushimira tubikuye ku mutima.
Wabereye mu kagari ka Rugando ku Kimihurura mu karere ka Gasabo I Kigali ari naho ababyara Muhawe n'Imana batuye. Madamu Mediatrice Mukankusi ni nyina wa Muhawe n'Imana wari yarataye icyizere cyo kuzabona umwana we. Avuga ko mu bihe bitandukanye yasaga n'uwataye umutwe kubera kubura amaraso amukomokaho acyumva ko muhungu wageze mu rugo byabanje kumugora bishyira ibwonko.
Igitangaza gikomeye kidasanzwe ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11 kuko nkuko nari narabibwiye Yehova yaramuzanye amugeza mu rugo ntagiye kumushaka. Papa we yarampamagaye ndi ku kazi arambwira ati wa mwana yaje namubwira ati siko nasize wubaka ibyo bitangiye uvuye kunywa agaki gatuma utangiye kumbeshya koko.
Guhuza Muhawe n'Imana n'umuryango byaranzwe no gusabana ku mpande zombi bakata umugati nk'ikimenyetso cy'isabukuru runaka ubundi impano zirisukiranya ku mukecuru Kanziga watoraguye Muhawe n'Imana mu mashyamba ya Kongo. Impano isumba izindi muri uyu muhango Muhawe n'Imana yambitse Kanziga ikamba ry'ishimwe ririho amagambo agira ati warakoze mubyeyi. Kuki Muhawe n'Imana yabitekereje atyo?
Uma yankore ibintu bikomeye nanjye nabasha kukuvuga usibye rurema wenyine ni ubizi kuko njyewe nanjye ubwanjye kuko yankore ibintu andinda kuba ndi mu muhanda ndara mu biraro kugeza na mezi isaha icyo kintu cyanshimishije cyane gikomeye.
Kanziga atoraguye uyu Muhawe n'Imana afite imyaka 5 y'amavuko aramurira kugeza ku myaka 32 n'iki cyamuteye iryo shaka.
Nimbo kuva kera ntabwo ngira urwango ku mutima wanjye nziko umwana wese ari umwana ni kimwe n'undi abana bankunze kera ndi umwana nanjye ndabakunda.
Uyu munsi rero yakwambitse ikamba umubyeyi wakoze
neza ni ishimwe wa mubyeyi
uriyumvute
neza cyane umwanzi arakabura umushimisha.
Mukankusu ubyara Muhawe n'Imana igihe umuryango we wahungaga yasigaye mu bitaro kuko bari baramurashe umunsi nkuyo yahuye n'umuhungu we ntusanzwe.
Umunsi nkuyo ni umunsi w'ibyishimo bikomeye kuba ndi kumwe n'inshuti n'abavandimwe n'umuryango. Ndimo kwifatanya na mu byishimo byo kwakira umwana wanjye imyaka 30 tuburanye. Kuri njye ni ibyishimo bikomeye.
Ariko se Kanziga watoraga uyu mwana akamumarana iyo myaka yamufataga ati
umwana kwambwira bise ni Habimana. Nese ba Habimana ni benshi nyamenya ari uwahe. Nese ni ntarahunga mwari umwana kwambwira tusinzi komini yanyu mwarimo ni iyihe. Umwana kwambwira tusinzi abaturage bakambwira ngo ninjye kumubwira ni bucura Imana yampaye icyo nzarya azarya icyo nimburara nawe azaburara nimbwirirwa nawe azabwirirwa ariko sinikuraho ubucura bwanjye Imana impaye.
Madamu Hashed Nyiraneza w'imyaka 37 y'amavuko yari kumwe na muhawe n'Imana wari uzwi nka Kazehe mu gihe yaburiraga mu mashyamba ya Congo. Suba byari icyo gihe yari yagiye gushaka amaramuko intambara ibadahari ari nako kuburana. Nawe avuga ko akimara kumenya ko musaza we yabonetse ibyishimo byari byose kandi ko hari utumenyetso bashingiyeho twatumye hatabaho kumwitiranya n'undi wese.
Navuye mu kazi niruka nikanza kumureba nyimukubita amaso neza uko nari muzi ntaki nahindutseho kubera ko nyine n'ubusanzwe asa na papa uko ni muhungu wirabura twese turi inzobe nge na muzungu ariko uranako yirabura asa na papa. Tukimubona twese twihutiye kumenya icyo kimenyetso se mama yabuze kirahari kikibibi ku kirenge kuko turebye gusanga ikibibi kiri. Arambuna ati nzagiwe ati ngwino umbwire ahantu wantaye nuko ndamuhobera neza rwose numva ndishimye ndavuga indi musaza wacu arabonetse mbese nako byaturenze.
Muhawe n'Imana kugeza ubu nyuma yo kubona umuryango avukamo yarabusanze barabana kandi uko byumvikana arasa n'ufite ababyeyi babiri b'abamama.
Urumva ni ibintu bishimishije cyane ntabwo navuga ngo mbonye umuryango ntereranye wa wundi nakuriyemo ubwo twaguye umuryango biranshimishije cyane ni ukuvuga ngo nzajya njya aho nshaka bose baracyabura ababyeyi banjye ntabwo nabatererana.
Icyafatwa nk'igitangaza umuryango wa muhawe n'Imana utuye mu kagari ka Rugando ku Kimihurura naho umuryango wa mutoraguye ukamurera mu myaka 30 uba mu kagari ka Bweramvura mu murenge wa Jabana. Imiryango yombi niyo muri Gasabo mu mujyi wa Kigali. Kure Variste Habimana w'imyaka 60 y'amavuko se wa muhawe n'Imana ati
ubwo abangu rwani yuto ariko ni runini abangu igihugu ni gito ngo nakato ariko ni hanini urumva imyaka 33 abijabana nanye mba kandi ngembera buri munsi nawera zakagera hano ariko nambure nanye simubone n'amayobera bese ni iby'Imana yonyine.
Kuri Habimana impano bahaye umukecuru Kanziga si byo herezo nk'ikimenyetso cy'amashimwe
by'umwihariko ndamubyeyi ngomba kuzamureba nshaka inshuti n'abavandimwe bakamperekeza kugenda nkajya kumushimira by'umwihariko ntabwo birangiriye aho reko ntacyo nabona muha ariko mu bushobozi ufite nanjye nzagenda mwiyerekera ntacyo nabona mushinga urabona kubera umwana yagara gutya ukarinda kuri aho umuntu aba yarakoze cyane.
Uko bagendaga bahana impano basubiramo iby'urugendo rw'ubuzima bwa muhawe n'Imana ni nako hakundaga kuzamuka batari bake bagaragaza amarangamutima bagaturika bakarira. Kuri Mukankusu ubyara muhawe n'Imana n'amashimwe adasanzwe kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Abanyamakuru Ijwi rya Amerika ndabashimira kandi natera umuntu wese uzi ko yaba afite ikibazo wenda cyo kuba yaraburanye n'uwo rwose ko yabagana n'ababyeyi beza n'abantu bafite umutima wo kwitanga ni ukuri rwose ubishoboye abagane bazamufasha niba bikenera nanjye bazanshaka imbere ku buryo nakoresheje kugira ngo mbigereho ntabwo nigeze ndambira. Ndabasabye rero abafite icyo kibazo nk'icyanjye rwose be gucika intege uwo tutashyinguye ngo tumurenze yitaka birashoboka ko twamubona. Ubwo rero Ijwi rya Amerika rwose ndabashimira mukomerezaho uwo murava ni ukuri bisigaye Imana yo
inshuti bakunze Ijwi rya Amerika cyane cyane mwe mukunda ikiganiro Agasaho ka Buraga n'izindi gahunda zacu ku Ijwi rya Amerika mutarabona banyu nimukomeze mutugane tubafashe nk'uko ariyo ntego y'ikiganiro cyacu kandi cyanyu. Eh bagira ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Agasaho ka Buraga kabonetse
turakira Emmanuel Rusagara utuye mu mujyi wa Houston muri leta ya Texas muri leta zunze ubumwe za Amerika arashakisha umuryango wa Damian Ntaganira na Emerita Mukarubayiza bari batuye igitarama muri 1994 kane kuva icyo gihe nta makuru yabo bona abana babo mutima kwe Valence Valentina Mariza na Bosco Makaka bigeze bamenya
uko ko ngiye igihe cya genocide so kuva icyo gihe cyose intambara iba ntawuza aho baherereye ntawo ngiye kumva aho bari tuzi niba baritabye umwana cyangwa se bakiriho turashaka kumenya agakuru kabo muri make tumenye agashasho kabo
none muri 1994 uwo muryango ku ruhande rwa mama wawe bari batuye hehe
bari mu ahitwa Gitarama n'abari batuye
amazina yabo urayazi
amazina ni Damiani Ntaganira ari wenyine mu papa w'umuryango hanyuma mama w'abana akitwa Emerita Mukarubayizi so abana ni mutima kwe Valence hakaba Valentina Mariza na Bosco Makaka
bari batuye muri komini yo muri Gitarama waba ubizi
aho ngaho ntabwo na ndashidikanya ntabwo na nzi neza ko yabimbwiyeho nanjye twihuta nyine ariko ni muri Gitarama aho ngaho rwose niba ari mu Mugina
mama wawe yitwaga nde
mama yitwa Yurita Mukarusanga
we ariho
we ariho
Mukarusanga
mbabazi
nta gakuru kabene wabo bakomokaga ku Mugina muri Gitarama nta gakuru kabo afite kuba muri 1994
yego se barabuze ntago baza aho ntago baza ko byagenze muri make
none se muri 1994 mama wawe yari mu Rwanda cyangwa yari mu Rwanda
yari Buganda
hanyuma inyuma ya 1994 agarutse mu Rwanda arashakisha araheba
muri make igihe bahungaga muri 59 uwo muryango wasigaye mu Rwanda so i Buganda nyine niho twavuje twebwe noneho dungutse urumva nyine ko ntabwo barabashaka barabura niyo mpamvu twiyambaze kugira ngo mudufashe
ugize neza kuza ku ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ni radio yumvikanira mu mpande zose z'isi nanjye no kuvuga mu mpande zose z'u Rwanda kuko abantu batwumva kandi ikiganiro agasaro kaburaga barakimenyereye ko ari ikiganiro gihuza abantu urumva rero abantu batwumvira mu karere ka Muhanga aho niho muri Gitarama ya kera hari komini ya Mugina turashaka abantu babyeyi ba Mukansanga wari warahungiye muri Uganda ariko bashobora kuba bakiriho cyangwa se abandi batakiriho cyangwa se batari mu Rwanda turifuza kongera kumenya aho baherereye ndi kumwe na Emmanuel Rusagara ufasha umubyeyi we kubashaka ongera unyibutse amazina abiri gusa sokuru sogokuru na nyogokuru bitwa nde ababyara mama wawe
ni Makaka umukecuru ni Veterinarita ndumva umuntu abuze Makaka wenda babyibuka vuba cyangwa se bakwishakira vuba vuba wumvikana cyane
muzima kakaro tuye imugina abanyibutsa abandi bantu bava indi mwe na mwawe Mukarusanga bakuru be barumuna be cyangwa se basaza be
hari uwitwa Alex hari uwitwa Dewo hari David akaba na Dominic abo bose ni akaba n'undi witabye Imana witwaga Noelina abo ni abahungu cyangwa se abakobwa ba
Makaka
bamuzeye Makaka muzeye Makaka
niba mbyumva neza harashakishwa Damiani Ntaganira na Emerita
umuryango
Mukarubayizi bari batuye ku Mugina
yego
uyu musaza Makaka nawe yari atuye ku Mugina
mbere yuko bahunga
hanyuma igihe cyo guhunguka kibaye yagarutse mu Rwanda.
Yagarutse mu Rwanda.
Ntabwo asubiye gutura ku mugeni atuye ahandi mu Rwanda.
Oya, yatuye ahandi muri Kayonza niho yaruhukiye.
Gukomera. None abandi bana be yari Alex, yari Deo, yari David, yari na Dominic, nabo bari mu Rwanda?
Iyo bari mu Rwanda, nabo bari Kayonza hariyo.
Ni ukuvuga yuko ubura ni Daniel Ntaganira wari warasigaye mu Rwanda, abandi bahungiraga muri Uganda.
Yego.
Hamwe n'umugore we Emerita Mukarubayiza.
Yego.
None se nabo bari batuye ku Mugina?
Nabo bari batuye ku Mugina.
Ahangaha rero niho dusaba umuntu wese wabumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya kuri FM 104.3 mu Rwanda, aho ngaho mu karere ka Muhanga, wamenya Ntaganira Damiani Emerita Mukarubayiza yaduha makuru. Emmanuel Rusagara hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga abashakisha niba bakumva muri kano kanya, niki wumva ushaka kubabwira?
Ni umuryango wacu ukenewe kandi ukenewe ko wahuzwa n'abandi bose nk'uko bakenewe. Urumva ko uruwawe ntabwo ari ikintu cyoroshye. Tumenye irengero ryabo cyangwa se aho batuye, aho bari, byaba ingirakamaro.
Emmanuel Rusagara, rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndagushimira kuba wizera ijwi ry'Amerika. Nkwifurije amahoro y'Imana.
Urakoze cyane namwe.
Agasaro Kaburaga.
Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga, umwihariko wa muri Sanga witwa Yesu Arakiza Jeannette arashakisha papa we, avuga ko aba muri Zambia muhigira Yozefu. Yesu Arakiza Jeannette atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Gahanga, akagari ka Murinja, umudugudu wa Kigasa.
Yewe ntabwo muzi kubera ko yagiye ndi umwana mutoya.
Yego.
Gusa barahunze nyine muri genocide, we na mama bajya muri Congo. Noneho bageze muri Congo, inkambi babagamo bayiteyemo igisasu, we yagiye ku isoko.
Yego.
Noneho mama ahita azinga ibintu arahunga, ahita ava muri iyo nkambi, undi we yagiye ku isoko baburana gutyo.
Hanyuma mama wawe agaruka mu Rwanda.
Mama rero yagarutse mu Rwanda, yahungutse nk'abandi bose uko bari barahunze, bagiye bacyura Abanyarwanda, nawe arataha, undi we ntiyagaruka.
Papa wawe Muhigira Yozefu mbere ya 1994 yaratuye he? Mwari mutuye he?
Mu murenge wa Kanyinya, n'ubundi ni Kanyinya, hahoze hitwa Ishyorongi, cyahoze ari Ishyorongi, n'ubundi ni Ishyorongi, ubu habaye Rurindo, ariko umurenge wo ni uwa Kanyinya.
Umurenge wa Kanyinya. Muri 1994 mbere y'uko papa wawe ahunga, yakoraga iki?
Yari umuhinzi, bakundaga no kumwita Murokore.
Nyuma se hari abantu baba barahungutse bandi baturutse muri Kongo uretse mama wawe, baba baragiye babaha amakuru bababwira aho papa wawe yahunzagana?
Oya, ntabo, ahubwo hari igihe niba ari hashiseri, hari imiryango yagiye ijya kumushakisha. Noneho bakaza mu rugo bakazana n'ibipapuro, baza gusenya umujyi wa Kigali. Kera njye nari ndi umwana, najyaga mbona bazana ibyo bipapuro, noneho basenya ikitwaga iposita. Najyaga numva mama avuga ngo ni ku iposita, akajyayo ngo agiye ku iposita bakohereza ibintu by'amafoto. Icyo gihe nabwo bavuze ko ari muri Zambia. Noneho mama yoberwa ahantu iposita yimukiye, kubera no kutajijuka no kutagira undi muntu bimufashamo, birangirira aho ngaho. Nta wundi wongeye kongera kubikurikirana.
Yego, ariko amakuru yuko ashobora kuba ari muri Zambia muyafite kuva kera?
Naya kera njye ndi umwana, kera batarasenya umujyi wa Kigali.
none se nkubaze Yesu arakiza irizina rya Yesu arakiza ni papa wawe ari kwise
niwe wari inyisa
ku buryo ubu ngubu niba ari kuri radio yumva gasaro kaburaga nakumva arakumenya
ya menya gusa yansize ndi umwana mfite imyaka ibiri ariko ya menya
ya kumenya none mubwire ikintu kikuri ku mutima gusize ukiri mutoya ariko uramwibuka uramukunda ni nacyo kikuzanye hano mu kiganiro agasaro kaburaga papa wawe niba kumva muri kano kanya niki wumva ushaka kumubwira
ikintu namubwira namusaba ni ukutumenyesha ko yaba hari koko atari amakuru y'ibihuha kandi na mama arahari aracyamutegereje n'umuryango uramutegereje na nyogokuru na wamba ufite amatsiko yo kumenya ko ari hose cyangwa atakiriho umuryango uramukunda kandi uramutegereje
ngaho rero ugira amahoro y'Imana
ye murakoze hari n'undi muntu muzi wabyumva yamumenyesha
birumvikana Masengesho Jeannette atuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Mahama akagari ka Saruhembe mudugudu wa Nyamiyumbu arashakisha uwitwa Nigena Hiramu amubereye nyirasenge yatandukanye n'ababyeyi be bari muri Kongo
yewe ukuntu nari namenye n'umuntu twaganiriye nyine wabonetse arambwira ati rero ahantu nari ndi nange twakunda kumva radio y'ibi bya Amerika ati rero uramutse uyifashishije bashobora kugufasha gushaka ariko nyine ntabwo abana ari bo baba bafite mu biganza byabo ariko aravuga ati batanga amakuru kandi abantu n'abindi barayumva ngo haye nomero zabo bagira icyo bagufasha
yego ubwo nawe utangira kumva ijwi rya Amerika
nanjye ntangira kubyumva
kubera ko abantu batumva ijwi rya Amerika nubwo bwose baje gushakisha abantu babo iyo babonetse ntibamenya yuko babonetse kandi baraje kubashakisha
nari navuze ko nimara kumara kumenya amakuru ya nyine tukavugana nzajya nkunda kuyumva cyane kandi namwe murarushaho kumuha ubusobanuro bwa radiyo nyine imirongo ifatika umuntu yakunda kuyiboneraho
umurongo wa mbere ufatika woroshye umurongo 104 n'ibice bitatu kuri FM rwose uzatwumva neza nta ngorane kandi kiganiro gasoro kaburaga kikaba gihita cyane cyane ku cyumweru kuva saa kumi ku isaha yo mu Rwanda rwose uzajya udufata aho ngaho uri iwawe ikirehe muri ako karere ka Kirehe aho abantu bose bari aho ngaho i Mahama baratwumva neza ndahamya yuko nawe uzajya utwumva ngaho rero mbwira urambwira uti nabuze umwana umwana wabuze ninde
Nigena Hiramu
Hiramu se wamubuze uti
Hiramu yari kumwe n'ababyeyi be igihe kiza kugera atandukana nabo nyine kumwe abantu baba bari mu rugendo bari mu Kivunyi
batandukaniye he
batandukaniye ikanjanje muri Kongo hafi y'umupaka wa Sudani
ku mubiri nyirasenge aya makuru yahawe nande wehawe na nyina wehawe na se wahawe nabo bari kumwe aho ngaho hafi ya Sudani wehawe nande
na yahawe n'ababyeyi be papa we na mama we
bagarutse mu Rwanda
baranahaba igihe kiza kugera bajya gushakira ubuzima mu gihugu cya Zambia nibo baba
hanyuma se uyu Hiramu Nigena nige nibyo kumubereye nyirasenge abo babyeyi bakubwira ko batandukane hafi ya Sudani bakubwiye ko byagenze gute batandukanijwe n'iki umwana yaragiye ararurungutana baramubura byagenze gute
umwana yarari babanaga nyine mu rugo rwabo na se wabo witwaga Kazungu noneho amufasha akaboko kubera ko mama we yarahetse undi mwana murumuna we biza kuba ngombwa ko nyina na se n'uwo mugabo baburana umwana asigarana na se wabo ariko akaje kuboko na se wabo umwana bamaze kumubura aba nyina atandukanye nabo nyina ahise akomeza mawe aza mu Rwanda bo bagumayo ntabwo byabaye ngombwa ko bazabanyura indi nzira batandukanye nyina babona ukuntu abantu baburana nyine bamaze kuburana ubwo igihe cyaje kugera na se nawe ngo babarataho amasasu na papa we nawe atandukana nabo asigarana n'uwo se wabo Kazungu ari umufasha ukuboko nyine baza kujya ngo hano ku mugezi kunywa amazi ubwo bagiye kunywa amazi Kazungu nawe igihe cyaje kugera wa mwana amuburira kuri uwo mugezi ashobore kuba yaragiye nko gufata nk'akavido ngo anywe amazi wa mwana amufashe ukuboko ya aramurekura nyine kumurekura umwana agapfuka buramuhuzira ijya bibaho na hano no mu masoko
yego
abuja amurekuye ukuboko ngo agiye kunywa amazi asubira amazi nyuma amaze kunywa wa mwana aramubura aho yarahagaze iruhande rwe ikinigeze niheba numva ko igihe kimwe nshobora kuzamuhora rero naje kubona n'undi muntu wabonetse muri ubwo buryo arantu wabimbwiye w'umuhungu nawe wavuye muri Kongo aba afite umugore arambwira ati ngewe nari narazimbwiye muri Kongo ntiwashobora ngo namubure ubwo buryo bw'amatangazo nagiye iwe ndamusura turaganira niwe wampaye irano ngo rero nahamagaye arambwira ati ngewe nibihebe ariko nibyo batakishe ubwo utamushobora kumubura ubu naje kujya ku inzu y'umujyi wa Kigali i Kigali aho bitaga kuri serisensi nabo tubaha amakuru baranakamera ubu barayitwara baratubwira bati nyine ntabwo abantu tubafite mu biganza ni ukubafasha gushaka mugategereza nyine ariko mvuga ko nyine nzakomeza urugendo rwo gutanga amakuru nyine no ku yindi miryango nkamwe nyine ibifite mu nshingano
wagize neza kutwitabaza Agasaro Kaburaga n'ikiganiro kijwi ry'Amerika gifasha abantu guhura n'ababo binyuze muri kino kiganiro nshimishwa no gukora nganira namwe kugira ngo ayo mateka y'abanyu tuyashyire hamwe dushobore kumenya uko mwatandukanye nabo aho bari hirya no hino abanyarwanda benshi baratatanye bashobore kwiyumva bimenye hari n'abandi baba bari aho ngaho mu gihugu ariko batazi ko abana babo bari aho ngaho mu Rwanda rero icyo dukora ni ukugira ngo twongere turemere hamwe uwo muryango nyarwanda tubafashe kongera kubonana n'abanyu mwabuze kutwitabaza rero ni ikintu cyiza kandi ndashimira cyane ababyeyi bahiramu batacitse intege kandi bakomeje kumva yuko umwana wabo igihe batamushyinguye nta kabuza ashobora kuba akiriho nanjye nibyo nizera none umubereye nyirasenge uramukunda birumvikana imbaraga ushyira mu kumenya amakuru ye n'imbaraga z'urukundo niba sihiramu akumva niyigena yaba ari muri Sudani yaba yarakomeje akagera no mu kindi gihugu hariho hose yaba aherereye niba kumva muri kano kanya amasengesho niki wumva ushaka kumubwira kikuri ku mutima ni wa munota umwe mpa buri muntu wese ujana mu kiganiro kugira ngo yandike ibaruwa y'urukundo ukoresha
yewe ikintu nabwira Hiramu niba ariho akaba nyumva rwose namubwira ko umuryango we bwa mbere na mbere ababyeyi be bariho namubwira ko afite murumuna witwa Obadiya nawe ahari namubwira ko natwe nk'abanyirasenge na banyina wabo witwa Baderiana twese turahari kandi turamukunda turamushaka turamwifuza sinzi turamutse tumubonye twakoresha umunsi mukuru sinzi ukuntu twawita aramutse ahari akaba nyumva rwose byanyura ku ijwi rya Amerika nawe agatanga amatangazo tukamubona akatubwira ko ahari akatwibwira tukamumisuka tukabonana nawe yaba byiza turamwifuza turamukeneye n'igihugu kiramukeneye aramutse abonetse byaturenga
uwo munsi mukuru mwifuza kuzakoresha igihe niyige na Hiramu azaba agaragaye ngo ufashe kubonera izina muzawugire umunsi wo gushimira Imana ngaho rero muhorane amahoro yayo
amen amen murakoze
Agasaro Kaburaga
ikiganiro agasaro kaburaga ndakira Jamadi Habarurema arashakisha mukuru we wo kwa nyina wabo Teoneste muri Ndahabi Habarurema atuye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Kigabiro akagari ka Cyanya umudugudu wa Kabutimba
no gushakisha mukuru wanyu kwa mama wacu twabuze mbere ya genocide yakorewe abatutsi
yitwa nde
yitwa muri Ndahabi Teoneste
yivuga ngo mwamubuze mbere genocide yakorewe abatutsi hari mu kuhe kwezi
yari umusirikare wundi kera
yego
we agenda ari mu gisirikare kuva agiye ntabwo yongeye kugaruka
yagiye muri ba basore bashyirwaga mu gisirikare muri za 1993 yagiye mu gisirikare ryari
we yari ari mu gisirikare cy'ingabo zatsinze za Habyarimana zimwe zatsinzwe
yego
yagiye muri icyo bihe
yari afite ibihe peti
ipeti nagerageje kubaza ntabwo ipeti twabasha kurimenya kuko yari akiri urebye yari akiri muco
yari afite nk'imyaka ingahe ugereranije
icyo gihe ubungubu magingo aya afite imyaka 51 ubwo twakuraho iyo ngiyo nyine ukumva iyo yari afite
amakuru ufite yaherereye mu kihe kigo yari muri prefetura yari hehe
yari muri za Ruhengeri
kuva muri 1994 kugeza magingo aya nta yandi makuru mwigeze mumenya ya Teoneste muri Ndahabi hari abasirikare mwashoboye kuganira bababwiye ko akiriho hari agakuru ka nyuma mufite kuva mutandukanye muri mbere ya 1994 nake na yahe
amakuru dufite nubwo wenda tutavuga tuti twagendera ariko nta makuru hari wabyigije kuvuga ko ashobora kuba ari muri Congo ndetse yigije no guhamagara umuntu umwe w'ahantu bita Jean Nyanza amubwira noneho ahamagara ariwacu ariko we yahamagaye nawe ntabwo yabashije gusobanukirwa neza niyo nimero yamuhamagaye twongeye kuyishakisha irabura
ahamagara ari muri Congo yari mu yihe Congo yari muri Congo yahoze yitwa Zaire yari muri Congo Brazzaville se yari mu yihe Congo
yari muri Congo yindi nyine RDC ahantu bita
ngo aho hantu ngo hitwa ngo iki ntabwo numvise neza
yahamagaye ari aho bita kunywa ikasanga
ubwo ni naho ngaho mu majyaruguru y'intara ya Kivu muri Kivu ya ruguru uzamutse haruguru iyo ngiyo muri za Masisi hanyuma abo bantu yahamagaye nabo nimero ntibayibuka ariko se n'ubuhe butumwa yabahaye yababwiye basuhuzaga yashaka kumenya amakuru ya nyina yashaka kumenya amakuru ya se yashaka kumenya amakuru y'abavandimwe be abo yahamagaye Nyanza bababwiye ko yashakaga kubabwira iki
we yahamagaye avuga ngo bamufashe kubona abo mu muryango we batuye muri za Sake mu murenge wa Sake nyine ubu ni muri Kibungo arababwira ngo bamufashe no kubona bazabwira muri famiye bamuha amafoto kugira ngo abarebe noneho bamenyane bahane contact kugira ngo siba bazongere bahure
hanyuma ibyo ntibyashoboka kubera ko nimero mwayibuze ntimwashobora kumuha amafoto
yego nimero twarayibuze yewe uwahamagaye nimero ye twongeye kuyicishamo yanga gucamo ubwo muri make urumva connection yahise icika gutyo
Jamali hari abantu babaye muri ayo mashyamba ya Congo bahoze ari abasirikare bagiye bataha mu Rwanda bagashyira mu bigo banyuramo bakamaramo amezi babigisha imigendekere y'igihugu ubundi bagasubizwa mu miryango yabo abo ngabo nkawe ukunda kugendagenda mu Rwanda wigeze utekereza nko kureba nko muri abo basirikare bahoze ari abasirikare banyuze za mutobizo ngo babaze uti mbese mwigeze murabukwa Teoneste muri Ndahabi icyo gikorwa wigeze ugitekereza
nagerageje gukora iyo sondaje ngerageza no kubaza aho hantu umugani wawe ariko mu byukuri uwo ntago bamunzi nta nange ubwanje haraho nagerageje kujya turi nko mu kazi nkareba ariko nkabona ntawe mbona.
Birumvikana yari akiri mutoya basirikare batuye rimwe na rimwe bakunte babamenya ariko yandika iyo baruwa hari mu buhe mwaka kugira ngo tureba hageze iyo baruwa yanditse mu buhe mwaka
atwandikira nta mwaka yashyizeho mu by'ukuri
muri iyo baruwa ya bazaga amakuru y'umuryango we avuga ati mbe n'amafoto ndebe bamwe nabwo wari urimo uvuga ati wasanga abarima yarakuze agira ngo niba ukungana noneho ubu ngubu niba arimo yumva ariko arimo aribaza ati habarurema akavuga ati data ninde mbwira abavandimwe be bandi ni bande bambwire kugira ngo yimenye mbwira uhereye kuri papa wawe na mama wawe n'abandi bavandimwe afite umuryango wawe.
Umuryango wanjye bwite papa umbyara amwita Mpabonyimana Mustafa, mama akitwa Nyirasangwa Zaina, akaba mama noneho ari wavukana na mama wa Toneste. Mama wa Toneste mama wa Toneste akaba yitwa Nyirashishi Saverine. Papa akitwa Rukeruga Frederic. Akaba afite abavukanyi be b'abakobwa barimo Nyabagenzi Dafrose, akaba ari uwo Nyabagenzi Dafrose niwe mukuru, agakurikirwa na Murinda hari Toneste dushakisha, agakurikiraho Mukamurinda Madeline, agakurikiraho Nyabarinda Marie Odette na Mukashomana Darsian, agabucura wabo akaba ariwe Mukaneza Anonsiata.
Ndahamya yuko Theoneste Murindahabi niba yumva ikiganiro agasaro kaburaga muri kano kanya azumva ko umuryango we uriho. Ndahamya yuko azagira vuba iyo foto nawe uzayinyoherereze kugira ngo nayishaka nzayimuhe kugira ngo mwereke bene wabo ko bariho. Ariko hari kuba hashize imyaka 31 hafi 31 mutandukanye, ubungubu hari benshi bamugutumyeho, hari benshi utwaje ubutumwa, utwaje ijambo hano mu kiganiro agasoro kaburaga. Niba Theoneste Murindahabi akumva ari umubyeyi we, ari ba nyirasenge, ari ba se wabo na se na bashiki be, abo bose bagutumye kumubwira iki? Niba kumva bakubwiye ngo umutubwirire ijambo nirihe?
Byo bantumye bitewe n'igihe gishize wa mugani baramubuze batamubona, bo bantumye bati niyumva ikiganiro, niyumva ubutumwa, kibura azagerageza uburyo babonana. Ariko baramukumbuye kuko imyaka ishize myinshi bamuheruka kiri umwana, birumvikana bumva bamukumbuye. Ese niba yaragize n'umuryango afite n'umuryango nawe akabasha gukora ibishoboka byose, niwo muryango famiye ikawubona, mbese umuryango ukaba umwe.
Ngaho rero Jamali nkwifurije amahoro y'Imana,
namwe ndabashimiye cyane, mukomeze kugira akazi keza.
Shaka gasero kawe uzakabona, shaka gasero kawe uzakabona.
Tugeze ku nkuru ndende y'ikiganiro agasero kaburaga, uwitwa Grace Kafuruka arashakisha murumuna witwa Elios Kakashenyi bamubyiniriraga Kafeza yaburiye muri Uganda ahitwa Mahogora. Mukuru we Kafuruka atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Rubirizi, umudugudu wa Zirakamwa. Yari amaze imyaka 2 ashaka kuza mu kiganiro agasero kaburaga, ategereje kutumuhamagara. Hello, Madame Grace Kafuruka, waramutse?
Waramutse neza.
Amakuru yanyu?
Amakuru ni meza. Hey, niwe waraye ma imani shimwe kuba wongeye kumpamagara.
Murakoze cyane.
Shimwe kuba numvise isi ryawe. Ihabwe icyubahiro.
Oh, amen.
Waramutse neza se wowe mama.
Waramutse mubyeyi, naye nakwiye ko nzaguhamagara rero. Mu Kinyarwanda baravuga ngo aho imfura zisezeraniye niho zihurira. None rero uri mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Mbwira, ni iki kikuzanye muri kino kiganiro?
Kinzanye muri iki kiganiro rero, ngira murumuna wanjye wabuze kera. Yabuze kera. Ni murumuna wanjye duhurira kuri mama. Ariko nareranywe nawe aka imyaka mikeya. Nandukana nawe. Aguma kwase. Ariko mama we nawe avaya kwase ajya kwa musaza we. Noneho umwana agumaho kiragira ngo yigaga mu wa gatatu. Primeri.
Yego.
Isha aramukubita, aramuboha, amuraza ku nkingi, amuziritse. Niko amakuru yangezeho ambwira. Noneho mu gitondo ngo aramuzitura. Amuzituye nawe aragenda ajya mu nka. Umwana w'umukobwa nawe aguma aho ngaho, nyuma aza gufata isafuriya, ariko ubwo mama ajya kugenda yari amaze gushaka undi mugore. Afata isafuriya abwira barumuna be abo b'uwo mugore wundi ntazi, ati muguma ngiye kuvoma. Agenda ubwo arabura
na n'uyu
munsi. Noneho jyewe nabimenye ngira ngo haciye imyaka nke, kuko ngo yabuze muri 73 jye nabimenye n'umunani. Kandi nanjye nari nkiri umwana. Ariko aho mbereye mukuru ndagerageza iyo ya matangazo nk'aya ntiyari ahari, hari wa maradiyo.
Yego.
Nshishaho ku maradiyo ngira ngo inshuro nk'ebyiri, abantu bo mu nka bo mu mashyamba baba bameze nk'inka zabo wa mugani mbivo. Ariko ngumana agahinda, ngumana umubabaro, ngumana kubabara nkibaza yaramwishe, yaragiye nk'uko babivuga. Akaba hariho nyirasenge witwaga Roza, umugore w'umugabo Fenikansi, arangiwabo arambwira ngo umuhigi uri kure ntaramuririmbwa. Ngo jyewe iyo nza kuba icyo gihe nari hafi nk'uko ubuduturanye, ngo ntabwo aba yarabaye atyo. Bose bumva baravuga ko yabuze. Ubwo nagiyeyo ariko ikinjyanye maze kuba mukuru, na nyina yagiyeyo umwana buzaca amaso kuva ubwo nawumuvuga, nawuvuga ati namubonye aha, nawuvuga inkuru ye.
Kugira ngo abatwumva hano mu kiganiro bashobore gusobanukirwa neza kandi badufashe, aya makuru mumpa nayo umwana w'umukobwa mwitaga Kafeza, niryo zina mwamubyiniraga, ariko amazina ye nyayo nayahe, kugira ngo abantu bamwumve bamumenye amazina ye nayahe?
Nyina yakundaga kumwita akazina ka Kafeza.
Yego. Ariko se wiyitwaga
ni? Natwabana ariko tumwita. Ariko se yamwitaga ka Kashenyi. Kuko yavukiye ahantu Gashenyi, yitwaga ka Kashenyi Elios.
Ubwo aho ngaho ka Kashenyi ni muri Uganda?
Ni nayo yaburiye.
Noneho gerageza kumwibuka, mwararutanaga gatoya, wamurushaga imyaka 3 gusa, yari afite hafi imyaka 2, wowe ufite 5. Nibyo?
Ntabwo nzi umwaka yavukiyemo. Ariko wabonaga dusa namurutagaho gatoya, twasaga naho tungana inkurikirane, niwe wankurikiraga.
Ariko abura yari afite imyaka 12.
Numvaga ngo yari afite 13 ahubwo, niko se yambwiye.
nuvuga ko icyo gihe nawe wari muri icyo kigero cyangwa se ufite nka 15.
Nari mfite nka 15.
None Kafeza afashe isafuriya akajya kuvoma, hari abandi bamubonye ajya kwiriba cyangwa se bumvise gusa abivuga bati iyo safuriya aragenda ntibamubona agaruka, ntawe mubonye kwiriba aho yaragiye kuvoma?
Izo nkuru ntazo nigeze menya, nizo nazibwirwaga na nyirasenge na se aho muboneye.
Hanyuma se
nyirasenge woroza
igihe agenda ajya kuvoma, ise yari mu rugo cyangwa yari yasohotse yagiye mu nka ya cyangwa yagiye guhinga yagiye handi?
Ngo yari yagiye mu
nka. Kugira ngo nanone
ibyo bita gusetura.
Yes, kugira ngo nongere mbyumve neza, icyatumye ise yamufatira igihano gikomeye akamuraza ku ngoyi, tubyite ingoyi kubera ko yari yamuziritse, icyo yamuzizaga ni iki?
Ntabwo nigeze nkimenya, ariko uwo mugabo niko yakubitaga nanjye mfite inkovu ye.
Bwari uburyo bwe bwo guhana?
Ntabwo nigeze menya icyo yari yakoze.
Wowe ntabwo yigeze akuraza ku ngoyi, ntabwo yigeze aguhambira?
Ntabwo yigeze abinkorera, ariko twigeze gucyura inyana tuzicyura kare adahari. Aje asanga twakurikiye mama we yari agiye gusoroma ikawa, ahera ko atungutse turiruka. Nirukansa aranyirukansa, n'igihe wari mukuru aranyirukansa andi inyuma nkubita ikinyafu, niyo nkovu ndacyayifite n'ubu. Niko yakubitaga.
None uyu murumuna wawe mbere yuko ava mu rugo nta nkovu yagiraga, nta bumanzi yagiraga ku buryo uwambona yavuga ati uwo numvise bavuga ni wowe, cyangwa se nawe yakumva akimenya ati uwo ni jye barimo bavuga bashakisha uwo ni mukuru wanjye? Ni iki kintu
urabona? Abana nigeze kumva nyiravuga ngo yari afite ikibibi ku maso, jyewe ntabwo nkizi. Gusa icyo nibuka yari afite amaso manini kandi yari inzobe. Ibyo nibuka.
Yego.
Nta kindi muziho.
Nta bandi bene wanyu mwagiraga hafi aho cyangwa se kure, ariko ku buryo wavuga uti uriya mwana yagiye kwa nyirasenge se, birumvikana hari aho agiye gushakira usanga atarahageze, na mpamvu bakubwiye bati iyo tuhaba ntabwo biba byarabaye? Ariko se nta bandi bene wabo mwagiraga ku buryo ashobora kuba aribo yahunze asanze?
Yari afite se wabo nawe yitwaga Kariyari Ubwoko, ntabwo yigeze ajyayo. Aho kwa nyirasenge uwo nguwo Roza, umugore wa Fenekansi Nkwaya, ni naho abana bajyaga bakunda kuruhukira, bavaga kwa Fenekansi bakaza aho kwa se yitwaga Mukayaga Eliya, ariko twebwe twamwitaga Nganga. Abana bavaga kwa Roza bakaza kwa Nganga, bakava kwa Nganga bakajya kwa Roza, ni nawe muntu yari azi. Ariko ntabwo yigeze ajyayo. Yarabuze gusa.
Ndimo ndagerageza kumva irengero rya Kakashenye, kugira ngo umwana agenda agiye kuvoma ntagaruke, nyirasenge ntabimenye, nyina ntabimenye, mukuru we ntabimenye, ndavuga wowe, uwo mwana akagenda ntagaruke kandi aza aho mutuye, aza aho bene wabo bari ntabasange ngo abirukire abatakire bamuhoze?
Sitori mbwira ngo yagiye yavuze yuko ajya gushaka nyina, abo yabwiye nibo ntazi, ibyo nabibwiwe na nyirasenge n'ababyara be, ngo we yavuze yuko agiye gushaka nyina kandi nyina yamuherukaga kera, bo bari aha hantu hitwaga mu district ya Mahogora natwe tuba mu district ya Rakai ntabwo twaherukanaga nta nkuru ya nyina yarazi ntiyamuherukaga noneho bampa story ngiyo ngiyeyo bambwira yuko yavuze ngo arajya gushaka nyina sinzi ngo yabivuze kera bataramubaha sinzi ngo yabivuze bamubohoye agenda ntacyo mbiziho ariko story bampaye bambwiye yuko yagiye gushaka nyina kwa nyirasenge yari azi najyayo ko ari isi ari bumukureyo nanone akongera akamukorera bya bindi yamukoreye
ndimo ndagerageza kumva imyitwarire y'umubyeyi ku mwana uragira uti nanjye yigeze kumvudukana ankubita umunyafu kandi inkovu yawo ndatayifite
cyane
urambwira ukuntu yabushyeri yose akamuraza ku ngoyi kugeza ubwo kakashenyi yari yose kakashenyi kugeza ubwo bamukuye kuri iyo ngoyi mu gitondo akagenda ariko ntiyabonye wabwira ntabamubonye ngo batubwire tushobore kumenya icyo yatekerezaga agenda ariko iyo myitwarire y'uwo mubyeyi iyo myitwarire wabonaga ikimutera ari ikiya hari ikintu yanywaga cyatumaga agira imyitwarire nk'iyo ngiyo idasobanutse
nibayo nanjye nari umwana ntabwo mbizi ariko nari ntarabona yanyoye inzoga nari ntarabibona ibyinshi ntabwo yanywaga ariko afite na mwene wabo wundi witwa ngo ni Buregeya nabo bampaye sitori ko amaze kwambuka aje mu Rwanda ko yafashe umwana we akamujyana kumuvumba akamuboha agiye kumujugunya mu muvumba agatunguka nk'umuvomyi niko bari bateye rero
yego
bari bafite ingeso zitazwi inkubito itari iy'abantu bakubita abantu yigeze no gukubita umukobwa w'uwo Roza mushiki we amukubita nyina Birora aravuga ati ntuzongera amubwira ati mukayaga ntuzongere kumubita umwana atazabuza amaso nk'uko kakashinyi yabujije amaso ubwo umwana yabagiwe ahera ko amwirukana ngo genda usanganye ngo utazabuza amaso nuko bakubitaga sinzi uko bari bameze kandi yewe nari umwana ntacyo muzi kandi muri ibyo byose naranamukundaga
nubwo bwose yagukubitaga iminyafu waramukundaga
naramukundaga cyane dore yuko natekereje kumwandikira naramukundaga cyane bivuga niyo ntaza kwandika urwo rwandiko ntituba twarabimenye iki ibyo byabayeho ahubwo urwo rwandiko rugezeyo ntiyasubiza urundi ruvuga ngo ntibamuhambye ntibazi yagiye amaze imyaka itatu abuze nuko nabyumvise kandi kujyayo sinabishoboye ngo nibura njyeyo mbaze neza uko byagenze naje kujyayo nyuma cyane ndi mukuru
iyo baruwa ayikwandikira ukayisoma wowe uyibonagamo agahinda ku mubyeyi wabuze umwana cyangwa se wayibonagamo umuntu uguha amakuru kubera ko yamusabye akakubwira ati nanjye ntacyo mbiziho byarabaye ariko se uyisomye wayibonyemo ayo marangamutima y'umubyeyi ubabajwe no kutabona umwana we
mu mvugo ye wumvaga afite agahinda nigibwa yaravuze natwe ntitwamuhambye amaze imyaka itatu wumvaga ari agahinda na nyuma yaho yaje kuza aha iwacu azana na murumuna w'uwo witwa Karya Rwoko ariko abana b'icyo gihe ntabwo basobanukirwaga sinamucondoje ngo menye neza nsobanukirwe nk'uku kuntu tuvugana naramubajije yabuze ati nta bindi nari nshoboye gukora
yego
aho menye yubwenge sobanukiwe neza nawaba yarapfuye abana akiriho
reka twizere ko Kafeza ndio zina mwamuhimbaga ariko amazina ye ni Elios Kakashenyi akiriho niba akumva muri kano kanya hashize imyaka myinshi irenga mirongo itanu ariko urakizera yuko ushobora kumubona niba akumva muri kano kanya ashobora kubona aho ngaho mu Rwanda utazi aho atuye ni mukuru ashobora kuba ari n'ahandi muri Uganda cyangwa se muri Tanzania niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira utambwiye
ikintu ushaka kumubwira rero niba ariho ari muzima ahumeka namubwira nawe ko atabaye umwana mwiza kumbura akabuza amaso akihamba nk'imbwa y'ishongore nibura ntagisubira inyuma ngo arebe aho hantu yavuye abiyerekeka akiriho wasubireyo namubwira ngo niba uriho unyumva ndagusabye ndakwiyeze niba ukiriho mbabarira niba urumvugisha umbwire kurika byonyine byaba bimbagije ambwiye ngo ariho zumvishe upfirye zumva afuga zumva kariwe mana yanjye sinzi niba naguruka nkaburira mu ijuru sinzi ukuntu byangendekera niba ariho mana yanjye azambabarira mvugishe mfite umubabaro mwinshi we mfite agahinda kanini mfite umubabaro mubonye niyo namwumva gusa yaba bimpagije
grace kafuruka komeza usenge komeza wizere wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga niyo nkuru ndende y'ikiganiro kugira ngo tugerageze kwibukiranya twubake inkuru ya murumuna wawe Elios Kakashenyi baginiriraga Kafeza niba atwumva ndahamya yuko hari n'abandi bazaduha amakuru ye tuzayamenya abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya mutabare mushyire hamwe mudufashe kugira ngo dufashe grash kafuruka kubona amakuru ya murumuna we ngaho rero ndagushimiye kwa wari mu kiganiro agasaro kaburaga wari umaze imyaka myinshi utegereje kuza mu kiganiro agasaro kaburaga none turaganiriye Imana ikumpere umugisha
bana igihe cyari kitaragira ngo tuvugane na ntushobora guturuka ku munsi utaragira gusa ariko mfite icyizere kivuga ngo ubwo nakubonye maze imyaka ibiri irenga nawe nzamubona kandi numvise umugore witwa ngo ni Musobekazi na mukuru we ngo ni Mukandekezi numva umuzungu kazi waturutse mu Bufaransa ababa basanga muri Tanzania abo se boko babonetse kandi ari wumva ubavumburayo
Imana ibirukane ngaho rero komeza uyizirikane komeza ugire ukwizera kandi ndagushimira nanone kuba uri mu bantu bakunda ijwi rya Amerika ngaho ugira amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana iguha umugisha ibyawe byose bibamo umugisha nawe ushaka ngo abure uzi neza mfite icyizere kazaboneka Imana iguha umugisha
urakoze cyane
urakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi ntano kirangiriye mbashimiye kuba mwakurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 3 7 nongera gisubiremo 001 2 0 7 3 7 naho ubutaha mwari kumwe na Venus Celestin Shimimana.